I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, 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 famous.
Nikipita kila sehemu mafanzo ananiita jina, sura yangu ameshaiclaim na sauti inajulikana. Maredio ninavyopigwa kwa TV inavyoonekana, gazetini ninavyopambwa, as you can see najulikana. Yote sababu maarufu kama utoita umashuri, ngawa ni pesa madafu nazo faida mbalimbali. Kupata sio ni tafu kama maarufu huendo. Vinginevyo taiti muda mfupi kababu wako aloliondo. Kuna aliozaliwa nao, kuna aliopata totoni, kuna aliowafuata wao. So kwa maguma shambini na kuna aliopiga bao kwa kupitia burudani kutokana vipaji vyao kwenye sana michezoni. So kama Zito Kabwe na umaarufu wa kisiasa au umaarufu wa pesa kawa Manji na Baresa. Mi umaarufu wangu ni wa mistari inayoandika. I'm super famous, so kwa pamba kali lizonyuka.
Everywhere I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, 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 famous.
Nimesaini autografi nyingi zaidi ya mkataba kwa form, na nimegonga rembo wengi zaidi ya nakala za mam. Labda if I wasn't famous nisingepata madem, au pesa nyingi wangenichuna mpaka kutimiza ngu dream. Celebrity mimi simple, sina mbwembwe, sina pozi. You see me riding solo, sina pambe, sina linzi. Wananiita role model na ushawishi ka kiongozi. Sole model ya nusuchi kwenye maonyesho ya mavazi. Sina umaarufu wa kishamba, kila chaka kuza sura. Nimeanza kwenye nyumba, sina pressure na Corolla. Sembuse we bajaji, naeza panda daladala. Makondakta mi washikaji, so nasafiri kisela. Mpaka raisi ananijua, nenda waulize wanawe. Waspongea na mshua, minta kutana naye mwenyewe. Tunzo wajawai nigea, this year amengea wenyewe. Bada lundo kunbania, ambazo nilistahili nipewe. Mo.
Everywhere I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, 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 famous.
Ukishakuwa maarufu lazima ukubali skendo. Sio kila siku atasifu, lazima atapiga dongo. Kuna wengine apitisha tawiki wamefanya jambo, na wengine akiona wasiki basi ujifanya wana skendo. Yuma ndo yule yule, mashuri hujanibadilisha. Ni upara kuna nywele, style ya kiduku itapita. Bele wanabari with different cameras taking pictures kwenye different red carpet. Super famous mina pita. Mara niko Northern Kenya kwenye kambi za kimbizi. Umaarufu ndo unafanya mpaka nitwe kabalozi. Naenda vijijini wa kulima kwa futa chozi. Na ndo maana sionekani nkizama maisha na bills. Nishapita mwongo moja tangu nianze kuitwa famous. Sonjuka mwaka moja, mambo mengi nimeshayaona. Wengi leo wako chali na walivuma ile kinoma. Jirusha kiakili kabla limelight yako haijazima.
Everywhere I go, they point at me. Everything I do, they know it's me. I'm so famous, famous. I'm so famous, 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 famous.